DJ Kanji play way too beautiful, and the ladies can't resist. Yeah, DJ Kanji, it's your main bumper represent. Let it play for that.
But you never love me, sir. And I don't be a true bizarre. You never be easy, sir. And I don't be a good bizarre. Niki Daka Kusiti, and I don't be a home bizarre. The boy may be bitty, sir. Ila itam poteza.
Are you
lying? You're DJ Kanji.
The boy may be bitishwa, ila itampoteza.
Ya DJ Kanji.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari, asije pata madhara, akaiko sana hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka nampa aisu kakari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets, DJ Kanji.
Na kilianja juu nja sifanyi ajisi na mjasi aja na vitanga wizi, yeah. Baba chanja, yeah. Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, yeah. Chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga, yeah. Tuliza na kitumbua, ila jihadhari na majanga we, usije ukaugua mana. Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari, asije pata madhara.
Call me.
kama umezifunga leso.
Uwa
inachora figa yako, mbaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuona ukikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mimi ni rafiki, lakini chini ya maji mkuu animemnoki. Yonipatia shida ya chali yake, nampea advice nikiwish wachane. Umiza moyo wangu, kiambia beste zako gote ni beste yangu.
Something you should know. I know your bro, he's my boy sana. Na nikimwambia najua tutakosa sana. Pale shuki mara kwanza nilikuonanga, bro aliniambia madi usi cross hapa. Muwanga bad boy nikiwa na crew, lakini mimi ni softy when it comes to you. Mama fua nilimpea chocolate na kadi. I hope ulizipato kishangani nani. Next time ukipitia baby cheza chini, nitakohoa mara mbili ndio ujue ni mimi.
Mwana wa shari toto la mama ye Nadia Etidera kila chako ni kazu kora cha upinde mgongo. Hizo style zimeganda kundi hora upeperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita haya na mwendo na legea. Sina budi kuwa zimadara ni wakomishe wasikia vibaya. Kolo, kolo la kolo.
Napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama I text to tutango. Tiko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kama uno yake ya kanda, penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Biga picture insta ni kuposti. Miti imeka ukaroboti.
Mazimongo zaki mambo ni jieneze kiwana.
Ucheza kayamba, kiundo ni anashanga. Anajua kama danga, kairoga kwa muganga. Embe dodo, yamani langu embe dodo. Embe dodo, yamani langu embe dodo.
Wangu baby baby, unaelewa kweli.
natamani roho yangu ijue nikufungulie ujue navyokupenda na we uridhike mpenzi. My do or die, I'll die with you. And if I'm living, I'll live with you. My forever, forever with you. Sherry, sherry, sherry.
You are my one and only.
Pakata mascara.
Nasema kivesi anata pimpo. Defu yake shingo. Kiuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chingo.
Cause you're beautiful, mama. Minongo tujua ane bere tuona ane uwena tufa ane uwena tupenda.
Motherland, Kenya, to the streets, DJ Kenji.
yani. You're such a man, though, and I don't like it.
Bwana unanitu kananga, baby, I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, what lies? Sijui anything about it. Ukini chiki juna dem, una perepe. Unadhani minta mpasekete.
Yo
DJ Kanji.
From the motherland. From the motherland. Kenya. To the streets. DJ Kanji.
This is all this beat.
Machani kona. Moyo kakuchagua. Mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona. Alokutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mbikuenda. Nini zawadi nilopewa? Macho ni pepese wapi mikipofu kwa konsiona. Penzi limetaradani na pepewa. Harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvai baibu ikanga. Viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga. We ubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga. Inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga. Asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one. You're my number one. Number one.
Ta size yangu yani nalioga sopu nawa filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza kwako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba tulivuruge baranga chimeneza kunengua nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru. Kisha tubonge na vyanda. Mambo ya kujizimu wa nabaru. Nifunge upande kanga. Kakujuma we kwaru wa kwa kwaru.
Vyoje dhabi kao mamae, yani wendo mauma. Itambili wako shangae, I'm proud of you my uma.
DJ Kenji.
Kani ya niye, moyo wapa mio. Na kyo meki ya mkia wapagio. Pagio, pagio.
Make a man wa 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 wa. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Livyo jidabika umamae. Yani wende umauma. Itambili waku shangae. Proud of you, my woman. Miss your copy. Wali endie. Wa moyo bambio. Na kyo mbeki. Na mkia wa fagio. Fagio.
Bahati tena.
Fagio.
CMB president. President did love too.
Nikupeleke holiday wapi. Wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you my Russia designer. I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni marina. Zanzibari safari za kidiva. Boo baby boo I love you. Boo baby boo I love you.
Prezo Ghetto President Bahati Tena. CMB President. Presidents need love too.
Easy. Nikupeleke holiday wapi?
Yo DJ Kanji.
wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you my Russia designer, I'll get you Gucci na Gabbana, nikupeleke Mombasa ni marina, Zanzibar safari za kidiva. Boo baby boo, I love you. Boo baby boo, baby boo, I love you.
Preso. I love you baby.
Ooh baby boo, baby boo, I love you.
Nakupenda ma. Mi ukuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri ka jini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Kikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's go na isantuli. Baby boo, I'm in love with you.
Boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, I love you.
I love you, baby.
Beautiful, unaniumiza.
Why you hating me?
Sio we wangu tufanye miujiza. Na vile body na go, macho ina roll.
Matches in a row.
Na vile body na go, macho ina roll.
Mpaka cows in a toe. Na kama sita yona kesho. I done seen heaven.
Yes, my baby.
Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete. Let's go. Kama sita yona kesho. I done seen heaven.
Baby
my girl,
boo.
Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete.
Baby boo, baby boo, baby boo, I love you.
Kenya day.
Boo, baby boo, baby boo, I love you.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza. Unanipindani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naondara leo nikona we, kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma walinyo na poyoyo. Lakini poko manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you. For you, for you. Nina taka ni kudansi, yeah. Baby let me dance for you, for you. Nebaridi mindo dupe. Nikufunike na bububugu la maha. Unanifanya minilewe. Unaniweza upenzi lako minakaba. Kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Wengi nilitapatapa. Waka ucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wamoto. Wale wanyuma walinyona poyote. Kini poko manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie.
When I'm whining, I make it look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leo ni dandosha yokote. Ni rombosa ipepete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Na yo miguu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance style ndo mwangaza. No sile. Napenda cheza tu. No sile. No money mo. No sile. Cheza tu de wote. No sile. Ma. No sile. Napenda cheza tu.
I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out in the valley of hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Naomi Kuchini Legeza. Mikono Kando, Ukutingiza. Tapeda one low way on Geza. New dance style, don't want Gaza.
Dosele, na pina choza tu. Dosele, no money mo. Dosele, choza tu de wante. Dosele.
Huru gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kafanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile colonia Versace. Squeeze the back seat, iliko love seat. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapo tu, hapo tu, hapo tu. Uhuru gardens tuko jaba. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile colonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kuchijali, atukujaji. Apo, kusijali, atukujaji. Apo, isepi hapo.
Ni kuhandle, alafu kamtu towelo kati ya mlango. Ni pingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha fiona kakukuwa na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kwa mewe kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane. Bamba ina bambanga kampuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Hepi ina bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae ina kamata warazi wakiwa mando. Mweka don't disturb kwa mlango. Bili mbili ya wawili wawili kwa tango. Sedangu ya left watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Hide mpikizepa jimambanga wako area. Kafyu ina katia sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunasikisha kiteria. Kila mtu pewa pombe kacha ndio ya polio na yende sana.
Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Owani Villa Sirena Donjo, Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Owani Villa Sirena Donjo,
Sila la 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 bom bom shile. Pedia na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za gile. Lakini mbogi moja jarudi home na mkia. Mbogi ngine jarudi na stories za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets, DJ Kenji.
Like a poster. Excuse me for filthy things I might say. It's your fault your body makes me that way. I know some things you might wanna play. You know I'm gonna wanna love you like this all night. Tangled up until the sunrise. Girl, you shining in the moonlight. Why you dancing in here so low? Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I live and learn a little Spanish. Dímelo, and then I try.
Bájalo, mami. Bájalo, mami. Muévelo, mami. Que lo que, mami. Baila, la, la, la. Wind your waist for me. Let me taste, mami. Que lo que, mami. Baila, la, la, la. Baila, la, la, la.
Achanise.
zimeningia. Baby jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye, woja subiria. Baby niheme, niheme. Derevo moyo wangu usinipeleke puta puta,
puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta
amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa
nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Fupa
kisura cha upore kama mama yangu.
Ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta-la-la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Ta-la-la.
Nile mbungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me
I. Aye, you make me fall in love. Aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye. You make me fall in love. Aye, aye.
Pole dear ex. Mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Akusizeki na deke zota za ni mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki pendo sola kugawana, eh, gawana. Penzi sila kudoko wa doko,
oh, doko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo,
oh, nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo,
oh, popo.
Uku tunajifoto wa foto,
oh, foto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta-la-la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Ta-la-la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me
I. I.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
Come and slice
her. You go on the bed.
Ilibidi tu nijiongeze, nilisha. Pia bora nijipongeze, naona yamekwisha. Akili uliniweza maskini, uliniweza mie ukanijua. Nilipungua sana bwana, minatupu unanicheka. Ukatawamu, ukachukua bila aibu, ukanitesa. Kumenilaya, umeza na chami nyuliwe. Na mabora zako wewe, kumenilaya, unaweza racha mingi uliwe. Na mabora zako, oh, bora ni kwacho wewe ne. Na mini ene, esi shikize mbe. Nyache mawenge, bora wende. Na mini ene, esi shikize mbe. Nyache mawenge. J'ai finalement repris mes esprits. Parce que je t'ai perdu. Parce que je t'ai perdu. J'ai dû me féliciter pour réussir. Tu me connaissais si bien. Donc tu m'avais dans les roues de l'homme. Dans les roues de l'homme. Je t'ai aimé le poids alors j'ai maigri. Mais tu t'en fiches. Kumbe ni laya. Uneza na chami nyuliwe. Na mabora zako wewe. Kumbe ni laya. Uneza na chami nyuliwe. Na mabora zako, oh. Bora ni kwacho wewe ne. Na mini ene. Nisi shikize mbe. Niache mawenge. Bora wende. Rami ni ene. Nisi shikize mbe.
kizembe nache maengela
DJ Kenji exclusively from the Scratchmaster
Mudogo 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 dogo tingika mudogo ra ranka da representing for DJ Kenji.